kusaweno.
Minister w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni ategeezezza nti okusinziira ku bigezo bya siniya eyookuna ebifulumiziddwa abaana 99 n'obutundutundu 9 ku buli 10 bayise. Mwebale kubanga mukyawuliriza Seddume Lubogola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatuusa akamawulire ag'essaawa 8 mu bujjuvu. Minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni afulumizza ebivudde ebigezo byakamaliza ebyesiniya eyookuna mu maka g'obwa pulezidenti e Nakasero. Bw'abadde afulumya ebigezo bino, Janet Kataha Museveni ategeezezza nti ku muwendo gw'abayizi abaatuula ebigezo bino abawerera 208,628 abayizi 99 n'obutundutundu 9 ku buli 10 be bayise ebigezo okweyongerayo. Agamba nti kino kitegeeza nti kalikirwamu empya eyitandise okuvaamu ebibala.
I must commend UNEB for being proactive and carrying out preliminary research to answer this question as to whether the competence-based curriculum is making a difference compared with a previous O-level curriculum, as some of you may recall. This was a question I asked last year while releasing the 2024 UCE results, as you had Mr. Odongo remind us. Therefore, when we had a briefing the other day about the 2025 UCE results, it was gratifying to know that indeed UNEB went out and interviewed teachers and head teachers as well as learners from some 171 secondary schools regarding their perception about the benefits of this competence-based curriculum.
Akulira ekitongole kya Uganda National Examinations Board, Dan Odongo, ategeezezza nti mu bayizi bano ab'obulenzi babadde 224 mu 292 be bayizi 97 ku 10, ate abayizi ab'obuwala babadde 227,871 be bayizi 502 ku 10. Era mukina ategeezezza nti ababadde ku nkola ya bonna basome babadde 115,146 ate ababadde masomero g'obwannannyini bali 27,752.
The total candidature was 432,163 candidates who sat from 3,975 examination centers who registered for the examination. This compares to 359,417 candidates in 2024, giving a very big increase of 72,742 or 20.2%. Ma'am, I want to say this is the largest increase in candidature we have ever recorded in the UCE examination. And it is a testimony that those that are coming through, the increases of candidates coming through from primary are also staying on up to this level, and we are having fewer learners dropping out. Out of these, 204,292 or 47.3% were males, while 227,817 or 52.7% were females.
Omukolo gwo gukyagenda.